Norma Serna.
Mchiringo mependwa na msani. Baby don't mind, come spend time with me. Body fine, checking gozi na for shine. Mamo mejibeba nso kuno kale mine. Love crazy, tupunge kabrizi. Na wala sito chali, machizi watu telezi. Yo my baby, nataka uwe mlezi. Ili ni achane nezi stories za kublezi. Oh mama watu wezi. Na 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 yeah. Unawamada kishe ntakiwe ni hatare. Daktare, nataka tuende pale, pale,
safari,
pale,
tupele, tujivinjari.
Nataka tuende pale, pale,
safari,
pale,
tupele, tujivinjari.
Kupeleke pale, 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 pale.
Dance now, we pole, 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 pole.
Kupeleke pale, 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 pale.
Dance now, we pole, 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 pole.
I'm losing control, mommy, you shaking my soul. Garnish the food. I'ma spend all my life with you. Life is my thing, this is to my Jew. Take it easy, nitapokuwa busy. Must meet you, see what's easy, sitake nikulize. Masi
toka kimpango,
ongeza yako maringo. Mayu the best, wengine wote maflambo. Usha nitika kasamaki na jambu. Wako ni utru, ni kutel kila jambu. Jambo kama yemia ni mtoto bala. Panado, sitamo.
Na wamada kishwe, ntakiwe ni hatare. Na hisu chizi tayaru endo wangu daktare.
Nataka tunde pale,
pale,
safari,
pale,
tupele, tujivinjari.
Nataka tunde pale,
pale,
safari,
pale,
tupele,
tujivinjari.
Kupeleke pale, 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 pale.
Dance now, pole, 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 pole.
Kupeleke pale, 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 pale.
Dance now, pole, 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 pole.
Take it down low, tena give me some more. Sungusha tena ni baki ni meblow. Take it down low, mtoto, take it down low. Tuzikwende rambo kanambo. Take it down low, tena give me some more. Sungusha tena ni baki ni meblow. Take it down low, mtoto, take it down low. Mtoto juu paka chini, mbore kamano. Nikupeleke mita, you don't know,
you don't know.
Baby kaka mafiku ta blow. Sema wapi you want us to go,
go.
Take you to the places you never been before.
Pale 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 pale.
Nikupeleke
pole 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 pole.
Dance now.
Pale 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 pale.
Nikupeleke
pole 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 pole.
Dance now.
Pale 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 pale.
Dance now.